Sammy, the lion, Edge Music, Sam Speed. DJ Akonye Ndongo, Situka tu vivye mwe twali, Obula mbote uvade wangu. Yo mimi Mola ndiye alipanga changu kiwe changu cha kwako kisiwe changu kwa nini waniona vibaya maisha dunia sote ni njia moja.